yeah. Il again and say, upon a true soul again. Yeah.
We have give thanks for the most high. You know, say, bless your children under their arm. You know, say, for the big woman, you say.
Dick is walking in the mix.
Ndala pakuchoka kwanu zambiri za chitika pano paten panalo wambola olo masten kumango watola tinali ndi achibale. I want to see anga sinde is it sindi ngayi wale pano zindo zinasinda zindo zinalo wandale. Mazi anachitaka tondo kanangoti pangono mundike hapano zindo zinasinda kanangoti pangono mundikile hapano zindo zinasinda hapano zinafika pachibana modi simunga mvese hapano zinafika pachibana modi simunga mvese yali ndi abale ndi anzatu woti si anga sinde ndaliso ndi ena azinzanu woti si anga sinde akoma za chisoni mutango muva pano ose anasinda akoma za chisoni mutango joka pano ose anasinda kanangoti pangono mudike pano zindo zinasinda kanangoti pangono mudikire pano zindo zinasinda kanangoti pangono mundike pano zindo zinasinda kanangoti pangono mundikile pano zindo zinasinda pano zinafika pachibana modi simunga mvese pano zinafika pachibana modi simunga mvese yena ndikambe nanungani ndala pakuchoka kwanu zambiri za chitika pano paten panalo wambola olo masten kumango watola tinali ndi achibale. I want to see anga sinde izi sindi ngayi wale pano zindo zinasinda zindo zinalo wandale mazi anachitaka tondo kanangoti pangono mundike pano zindo zinasinda kanangoti pangono mundikile pano zindo zinasinda pano zinafika pachibana modi simunga mvese pano zinafika pachibana modi simunga mvese yeah.